to Mr. President. Ni mimi King Kaka Kenya, oh mini resident. But kuna vitu nataka kujua, njaa bado kuna kazi, situation inaua. And for sure, time ya kura, ulikuja hadi keja. Utatenda, maendeleo leta squeezy, we mteja. Vyeti mepanda, KPLC wamekata lights. Kukufikia pia ni ngumu, kukuona tu ni might. Son Conan kuandikia barua, juu security yako tight. Streak out yosoma na PM, au kiwa na VP. Ukiwa ndani ya BM, na mbele mapiki. Above all unafanya kazi poa, nda kuona lini. Ni mimi, you was truly Mr. Mwananchi.
Mr. President,
I wanna talk to you.
Mr. President,
nipe wakati.
Mr. President,
you gotta listen to me.
Mr. President,
President, please.
Mr. President, I wanna talk to you. Mr. President, nipe wakati. Mr. President, you gotta listen to me. Mr. President, President, please.
Okay. Ovlet kumekuwa na matera attacks, Al-Qaeda, Boko Haram, huku Kenya, Al-Shabaab. Kwanza my condolences kwa family zote affected. Moment of silence. Vijana wamepotea ndani ya bar, bado mini countryman, saying no to drugs. Kwanza vile tunaongelea juu ya drugs, tungele madaktari, walimu, manases. Kwani kunaenda aji, sulu wateja kwa budget. Nani wamekulia ganji, magavana, MP corrupt wanakuharibia kazi. Above all unafanya kazi poa, nda kuona lini. Ni mimi, you was truly Mr. Mwananchi.
Mr. President,
I wanna talk to you.
Mr. President,
nipe wakati.
Mr. President,
you gotta listen to me.
Mr. President,
President, please.
Mr. President, I wanna talk to you. Mr. President, nipe wakati. Mr. President, you gotta listen to me. Mr. President, President, please.
The president has been credited to the enormous economy rise. People are asking questions. Despite the rise in the Kenyan economy, how come there is still much unemployment amongst the youth?
And on other news, the president was linked to more corruption cases.
We are waiting to hear what was discussed. The president has been linked to more corruption charges. Mr. President. Sasile
unapewa allowance ando tahao. Kuna family Turkana awana makao. Kuna shule mingi ushagwa zina daro. Kuna machopi wengi awana karo. Najua ni mimi nilikuchora kazi. Tafadhali nisikie na ujali maslahi.
Mr. President,
I wanna talk to you.
Mr. President,
nipe wakati.
Mr. President,
you gotta listen to me.
Mr. President,
President, please.
Mr. President, I wanna talk to you. Mr. President, nipe wakati. Mr. President, you gotta listen to me. Mr. President, President, please.